wala maha kuya me hai sanha jahil kan lahda rabu ayan laha ubahala maha kuya me hai sanha qadan leeliga aya wal qilaha barwa qadan leeliga aya wal qilaha lamanuhu wahalaha lamanuhu wahalaha qiyal qiyal aqulu lamin qiyal qiyal Ayeshe ayeshe la shadi Ayeshe la shadi Nishanka halkan ku waday Neeti anu leheli waxaan gale waxaan gale Nuriyahow waxaan gale nuriyahow Ayeshe ayeshe la shadi Ayeshe la shadi Nishanka halkan ku waday Neeti anu leheli waxaan gale waxaan gale Nuriyahow waxaan gale nuriyahow
Waa yadi abu arabti kari shir sateere Yalahanki Mohamed Abu Kari Gazri Musiki Yusuf Suhaayo Odki Ma'ana Abdirisaq Mohamed Abdirisaq BK Samadhi Studio Taliba Anigo Aqis Ali Sabi Ghoiqan Aqis KPP Sidari Tegay Suhaayo
kan lugu yado leexi ayan laha lebtiisi baa sheehe allah yahim baan laha jacayl kan lugu yado leexi ayan laha kisi baat sheh allah ye hum paan laha laha shaha khaliga laha so ayan laha laha shaha khaliga laha so ayan laha lamanuhu wahalaha lamanuhu wahalaha qiyal qiyal haqulu lamin qiyal qiyal haqulu lamin ayeshe ayeshe la shadi ayeshe la shadi nishanka halkan ku waday Neeti anu leheli waxaan gale waxaan gale Nuriyahow waxaan gale Nuriyahow Ayeshe ayeshe la shadi Ayeshe la shadi Nishanka halkan ku waday Neeti anu leheli waxaan gale waxaan gale Nuriyahow waxaan gale Nuriyahow ayeshe ayeshe la shadi يهان